Mungu wetu anastahili ibada. Haleluya! Tutampa ibada yetu kwanza, kabla ya kitu chochote. Tutainua ibada yetu kwanza. Come on somebody. Naya kupendeza tumekuja kwako ewe Bwana, tumebeba kitu cha thamani, zaidi ya mali, zaidi ya fedha, zaidi ya kitu chochote. Kama dhabihu iliyo hai tunaya kupendeza. Tumekuja kwako ewe Bwana, tumebeba kitu cha thamani, zaidi ya mali, zaidi ya fedha, zaidi ya kama utafese kwe wize, kama the bill. Tumekuja kwako Bwana, tumebeba kitu cha thamani, zaidi ya mali, zaidi ya kitu chochote. One more time. Come on the field. Hey, hey, hey. Tena ya kupendeza. Tumekuja kwako. Now come on everybody. Here we go. We say, Sema twainua, ibada, tunaleta mbele zako. Bwana twainua, ibada yetu, tunaleta mbele zako. Now are you ready to dance for the Lord? Here we go.
Anybody.